Yeah.
Yeah, Baba.
My feeling make it.
Acha na haja poe. Nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalo la shuka digiri. Waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo